Baba yangu akisha sema ziwe wanaimba na kusifu. Baba akisha sema hata mchana unaweza kuwa usiku. Akiunguruma maswali yote yanapata majibu. Akiunguruma hata magonjwa yote anayatibu. Baba kisha toa tizani kama nitahama mahali. Akisha toa tizani kama nitahama mahali. My lover, my lover, you're my redeemer, protector, forever and ever my father. You are my father. Hakuna cha kuogopa, mbele yangu uko nami. Hakuna cha kuogopa, nuru yako yantoa gizani. Akiunguruma maswali yote yanapata majibu. Akiunguruma hata magonjwa yote anayatibu. Baba kisha toa